I'm me.
Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo. Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo.
Wakilisha ruka katisa kasoro mina waliza kwa giza tutoro nafanya madoro anakuja na follow na kani kosolo na beba godoro kichwani watoro wanajua viporo show me the way na vosho na vosholo we taking back on the ship we go lolo cheki kwanza nimekuja poteze kidundo na chezo nikuso na weza nidisha negeza wakati geneza ti oh no mwana squeeze ya nacheza hika maoda minatekeleza we paka poda minataka fedha sina watoto sitaki dekeza na ukini chekea na weza kumeza naona kwa ukicheka na nyani utavua mabua mwana shapasua fanya kau na jua wana changa nuwa mina changa nuwa mina panga ruwa nikisanga nyua kama chanda ruwa mina wapangua na nakaraka muwa tamfani wa muwa seme tinaringa sabunisha muwa wana tuzea ujinga na tutaki kujua na yeah.
Solo si cheki cheki kama kipala solo. Solo si wachekei kama kipala solo. Solo si cheki cheki kama kipala solo.
Shaking out like a jockey, smoke trees that you corky. I ain't f with a poly. Now in here, shaking out on a car to me, cozy. See, I need a space, I need a privacy. Meditate na yanka legacy. I'm on a secret, never go to sleep. And you're on a country, pay with prophecy. I teach the niggas lesson every day. I don't check if they go hate anyway. Suckers never ever roll with me. When a car will keep your care in front of me. I'm in a battlefield, so I'm never chill. Till I'm finna kill all my enemies. Got a lot of skills, none of tuck up meals. Nigga, you can take all my energy. I mean, feet now, when I with the feet now, when I take a feet now, feet now. I do what I feel now, shaking on my key now, watching out what's Zima, my skills in the pre now, watching what the steer now, fuck up people, they gon' see now. Tisha cool what the Zima, take it to my G now, take it to Kishima, Shima, Shima.
Solo, si cheki cheki kama kipala solo. Solo, si wachekei kama kipala solo.
Sirudi beki, watoto wana ni peti peti. Na kaza buti si cheki cheki. Wale majama ni feki feki. Wana ni tisha si tetemeki. Usiku wala si wewe seki. Ndo kwanza na lala na mama lao. Kimwaga maji na kupiga deki kudadada deki. Vita ni vita mapigo mazito. Tasema na play bicha la kiveti. Mikalatasi kibao michano kinyona kama bingwa la kubeti. Tio machisi kibao mimoja wao. Ile lipoteza vieti nkichana na chana utamu. Tamu tamu utamu. Saluti kwa Niki na Joe. Huku ni so wana shengia Joe. Wakali wakazi hizi OMG, yeah yo, we didn't know. Vita barida barafu, chafu watu ondwe kali okali eko. Sene matozi af chafu, zingwa 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 okali. Oh, kali ndo, kali ndo.